biona ni wovine. Oine kirasi no to zampoli weto ine wasi wasi na yenyo murasi. Baby mpaka chance kupata nke kirasi. Waika so singing era fuposi son kwato munda mpere zakatunda akatende mitima baby leba mpunga niwe mpere so mitima kwa wengu bunge. Baby tulifitting inyowe niwe leba nitumachinga. Tete vya woko wanje to boarding high school ya rukundo mkutiching. Baby I'm ready. Baby okwenda viona ninge nine. Baby no are you ready. Nkwenda viona niwo vine. Baby I'm ready. Baby okwenda viona ninge nine. Baby no are you ready. Nkwenda viona niwo vine. Baby oli murunji kankwete virunji mkutuwa roko witu karo karunji. Baby runji oine vinji useme nile rukundo nyinji. Wafuno murasi kankunyika masaji ora kukwate honyo wene munyika panchi. Nile muna kasi wagomba outing ni tuza Dubai. Shopping breakfast ni Shanghai. Babiri babiri toturi nkabarongo leka mkutakaze mkutware hono mchidongo. Apipo no uva kutwe tabadongo niza kukunda nkuheke na hamugongo. Omtumi nao komtumi nao ifuwe ligao komtumi nao. Baby anje mbibi vyo natwara na wangula tinkuswara. Baby I'm ready. Baby okwenda viona ninge nine. Baby no are you ready. Nkwenda viona niwo vine. Baby I'm ready. Baby okwenda viona ninge nine. Baby no are you ready. Nkwenda viona niwo vine. Baby oli murunji kankwete virunji mkutuwa roko witu karo karunji. Baby runji oine vinji useme lile rukundo nyinji. Oine kirasi no toza mpoli weto ine wasi wasi na yenyo murasi. Baby mpaka chance mkupate nke kirasi. Baby tulifitting inyowe niwe leba nitumachinga. Tete vya woko wanje to boarding high school ya rukundo mkutichinge. Baby I'm ready. Baby okwenda viona ninge nine. Baby no are you ready. Nkwenda viona niwo vine. Baby I'm ready. Baby okwenda viona ninge nine. Baby no are you ready.